Sikhathi sakho yonke indaba inomzuzu wayo ke khona isikhathi sokuzalwa khona isikhathi sokuhamba emhlabeni isikhathi sokutshala nesikhathi sokuvuna okutshaliweyo Zonke lezikhathi ke zilawulwa nguJehova. Aphela mtaka baba ukuthi isikhathi sakho sichitha kanjani. Mhlawumbe ungewuthole umzuzwano olandelayo. Sasilazi lisiphatheleni Ufanelekile sikwenzayo Hey Makubo kuthandwa ke Makubo kuthandwa nguJehova Impilo yakho mayihlanzeke Impilo yakho mayihambe kahle Umbe nje umzuzwana wokugcina Lo ophila kuwo Lungisa indlela yakho Omubi makalungisi uhambo lwakhe nenkosi Hey masinyane Izobuya inkosi Sizohamba Siyekhaya Sonke
Oh,
sos mi.